Tweli mitualo Pae kilobi Nomi zurumbeta Na ampa yao mama Tweli mitualo Pae kilobi Nomi zurumbeta Na ampa yao mama Tweli mitualo Pae kilobi Nomi zurumbeta Usuroke Nekelela minu Niteweza makabishi Kazi ya bole kusi Kuna tibine Na ampa yao mama Beteli mitualo Pae kilobi Nomi zurumbeta Yeli nchisegelo Ndozi kanda Owa wenzela tina Utislale jile Yeli nchisegelo Ndozi kanda Owa wenzela tina Utislale jile Kuleyo mikuku Tefuzayo Weane tu mama Umakumalu Kuleyo mikuku Tefuzayo Weane tu mama Umakumalu Kuzote Yakelela mimi Nitemiza makapishi Kazi ya bole kusi Kungatingini Kusulote Yakelela mimi Nitemiza makabishi Kazi ya bole kusi Kumatimi
Baba bani Babe tangege skule Babe tela manchaga mama Baba bani Babe tangege sfige la Babe bugin tupego ye
Uti
Uti ko
Zafumile Nalisa fili
Siko kweza kweza ege mama
Zika sashishile
Mama
Uti Kusefu
Ngege shale bunge
Nalisa kumile Zika sashishile
Siko kweza kweza Kwenza kwenzege Setembi mkulago Mkulago Yama sale betu Setembu mjana zoga lombo
Kusefuni
Nito metemba masenu
Nelese kulile Zika sashijile
Setembi mkulago